mahali kautamu flani papasu vijana barubaru yeah. Ukinipanda wezi shuka shuka ikito wezi ruka ruka kutoka iwezekani hani kwangu ni kwako ndani ata ufungwe shuka shuka wakushuke matuta tuta na kwenye yanga mbali mimi ndo mwenye mali nataka tabibu anitibu jumwalimu hanajibu the way you smile you ignite my soul nipe your time your body and soul ona majaribu majaribu ya usiku unainama sina nguvu mwenzako sina hali 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 usiende mbali bali oh, 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 oh. Nimeguzwa mahali na kautamu flani na kama ni wewe ongeza paka nilewe utulivwa bahari ya bahari kautamu flani na kama ni wewe ongeza paka nilewe
Zangu zikishuka na kuita una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu. Nikioma vitu nipe vitu zangu. Yeah, zangu haziezi shuka. You complete upumbavu wangu. Mama mia tumia mamia zangu. What a sight, I got my eyes on you. On you.
I close my eyes now. Akilini na waza furaha ntaipata vipi, meza yangu inahitaji viti. I speak my heart, nimekosewa na my human pride. Na nimeona vile love is blind. I pray to God, nisimiss my sign. When love comes my way.
Nataka tabibu, anitibu, jumwalimu, anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Ona majaribu ya usiku unainama na simama mwenzako sina hali usiende mbali.
Nimeguzwa mahali na kautamu flani na kama ni wewe ongeza mpaka nile.